konange o kanumye kubantu nga kisanyusa okuba nawasinga balungi akafuba kakano kagwemu okawulire munange nyweza tewali akugambako ekyo bwokimala nakalaboko kakano wano ndinawo akafaananyi nga kange okatwala olabengako nga wali ekiwubaalo okasikayo ng'olaba ng'empewo lwesuse munange kakubugumya mazima wampangula era ndi mu mutima weekyakalira nzuno weetaaye uli wamu wawo nze muntu akwagala ennyo asingayo okukulowoozako naawe munnange kyeŋŋamba tungi wanga kwatakwata nze ndiwo kati bwe woyagalawo okwata awatakusanyusa oyogererawo tolumya bwongo bwo ekitakusanyusa okigoberawo kiba kibi okukisa munno ng'ate mwagalana tolumya bwongo bwo ekitakusanyusa okigoberawo kiba kibi okukisa munno ng'ate mwagalana mazima wampangula era ndi mu mutima weekyakalira nzuno weetaaye uli wamu wawo nze muntu akwagala ennyo asingayo okukulowoozako naawe munnange kyeŋŋamba tungi wange
kino kirangiriro eri abasajja abakwanakwana munnyambe bannange nsindika okusaba eri bakosa abakwaniriza munnyambe bannange onoye mumutalize nze kwesibidde ye dokita eka nze kwemmanyi atakebeza mashini naye n'amanya endwadde gye nnina
www.djericom.com